Yende mera makosa yose nagukoreye ntambereka niyo mpamvu yanteye kuzindukiya rubika kugurubanza ruhora rwisubira mu mutima wanjye kuko wanyimyamatwe gerageza umve ko nanjye ari ibyo nkwiririye ko twajyaga dusangiraga iye none tugeze ukabise urananiwe ngire bambe ibiganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryarwo nisubiyeho kandi nanamaze kwigaya ariko mbabazwa nuko wanze kwambara umwambaro w'imbabazi wakuberaga ngo nkwereke ko gusumba ibibazo ariko kunesha nukuri wumva yuko nanjye ari ibyo nkwiririye ko twajyaga dusangiraga iye none tugeze ukabise urananiwe ngire bambe ibiganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryarwo ndabyumva cyane yuko nawe utorohewe Kusanya imbaraga z'umutima utsinde inzigo reka urugabo uribwe wongere ugarure inseko ko twajyaga dusangiraga iye none tugeze ukabise urananiwe ngire bambe ibiganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryarwo
More music at gospeljingle.com.